They don't recognize.
Yeah. You are my number one girl.
Yeah.
You are the only one, baby.
T-Major.
Fanya kama vile uoni, tufanye kama vile atoni nje. Nuru pendo ngare gizani, siri zetu za ndani zitoke nje. Teka inama mimina, fanya ka unatingisha delay. Piga chenga zungusha, ipinde ka inakatika, okay. Kabla kunywa tekesa, ulimi deki ntapiga dubei. Michezo atari unatisha, nikato yote unanipa na enjoy.
You are my number one girl. You are the only one, baby. You are my number one girl. You are the only one, baby. Yeah.
Ukipata gahamu unanitamisho, bowa unaga toto dogo ufangili. Ukitaka kushiba nifike mi, chumvi wanaonja ata kabla ya kunani. Aliyepita ini umiza, nkajiuliza wa inateseka kwa nini. Leo we umenituliza, basi acha mapepe ebu baki. Tukiwa chumbani nipendele, niweke mgongoni kama vipi unibebele. Achana na viboba mapedeshe, rafa na tanda upetu maisha yaendele. Aliyepita ini umiza, nkajiuliza wa inateseka kwa nini. Leo we umenituliza, basi acha mapepe ebu baki na mimi.
You are my number one girl. The only one, baby. You are my number one girl. You are the only one, baby. Yeah.
I'm taking over now. Mangochi Kiloko Mnazaleti.
T-Major.